VirginMusics.com.
Your Batman Mopa and Lady JD Commando Jagaramu Kwano. Ah, nakupenda sina mfano kwenye mabano, penzi langu likiwemo.
Mapenzi yako fimbo, umenichapa upendavyo. Kwenye mabano, shika hamsini zako japo. I miss you, nini nitafanya kukutuliza baba, mana nisha zama. I miss you, kuna vingine mefanya, maisha ni mwangu sijawaifanya, ila kwako nilifanya.
Mie kwako chuma chakavu, nisitiri wa ubavu, sijiwezi ni mkavu. I hope you know that I love you.
Mapenzi yangu ndo sababu tungezwa chipsi kavu, no tomato kavu kavu, nimechoka yako mao.
Hata vikombe kwenye kabati vinagonga na sembuse sisi, kukuacha siyo raisi.
Weko tila mkwezie, sitaki ni kukalie, usije uniangukie, baba fanya unirumie. I'm happy to be alone, na fry kuwa mwenyewe kuliko kuwa na wewe. I am stronger kumando jide, stronger commando jide, I am stronger commando jide. I miss you, nini nitafanya kukutuliza baba, mana nisha sama.
But you know that I miss you too, nini nimefanya nishinde pata msama. Tumetoka mbali sana, yepo kwa chuma cha kavu, nisitiri wa ubavu, sijiwezi ni mkavu. I hope you know that I love you.
Mapenzi yangu ndo sababu tungeuza chipsi kavu, tomato kavu kavu.
They said to me baby, baby, I still see your shadow, moyo ni upo bado. Let's go final, final, final. I still see your shadow, moyoni upo bado. Let's go final, final, final.
Yeah, but I'm a power, it's her beloved. It's classic on the please.
VirginMusics.com.